lo poi. Alignora, alignora, endoda, amade. Angisondezele Ross Madlisa lapha. Emiyano. Ngizoba thoma nomlu, hayi mina ngazi. Wasa give ngize kuwe. Khamba khamba is coming ngamina ka wena. Yencube nje ngawe. Siyakubuka nje.
Hi bashana. Wathi wathi eh.
Ebathi bashana.
Abafana bathi wathi eh.
Ele mfana bathi hi bashana.
Wathi eh. Wathi
ele mfana bathi hi bashana. Wathi
Look at me, shoot that.